jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita to ɓoggi jande gam fandu haala Mamadou Sama Sekou jamñali sakraɓe keɗiɓe. Député en heɓe guɓal jagoɓal suudu battirdu leydi Mali puɗɗi golle artenere hannde ardiɗe mbiyanna nduɗo suudu battirdu député commune jagoɓa yo Moussa Tembine banggal toɓɓe temedere capantati e nayyi dow toɓɓe jetti wonande Moussa Mara. To minaka toon lewru korka hikka na wondi e tealaji ɓeydade e mbiya wulare sattude nde jamare nde ɗe hollitti metti muɗum no batte kewal cogguji guure ɗe. Yewtere meɗen hettande hannde na fawi dumjanna hall he mbiyan esiraɓe lollirgal buran dumini lewru korka ngal ɗo tawangal ɓiɓɓe leydi Mali na wondi mbiyan guttude batte tealaji joni ɗi seeɗa fuji rewɓe mbiyan mbiyan journal meɗen o ɗi gonni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe altinere sappo e goho lewru me hitande 2020. Bisimilla sakiraɓe. Moussa Tembine woni ho radio kesso mbiyan suudu battirdu leydi Mali beetaku o woni ko o suɓama banggal toɓɓe temedere capantati e nayyi dow mbiyan toɓɓe jetti wonande Moussa Mara CICB Bamako toon woni ko to mbiyan ɓe wutteji ɗi gaɗa batte fuɗɗugol golle député en ɓe micitina wiide yo mbiyan kawrital gaɗa ngal le alhaali ñaw coronavirus e imadaraji yeddugol jaabuji wutteji député en keɗɗanna ko heɓan en Hamsetou Touré e dow fasitago Ousmane Niall Bouly.
Le batte ɓuɓɗo wonno ko batu député en arandejo 6ème législature fuɗɗi altinere nde ɗo Bamako ɗo kikkiɗo fuu député en ɓe woni ardinaɗo kawrital ngal hedde makko ɓattinama ɓurɓe cukaku ɗiɗon batu o omo fuɗɗa parti RPM ana darta o darane yalla eɓe keeɓa ɓe jidata fo ɓe gaddi ko yaata minutaji capanɗe tati. Ley batu o honorable Diarra Souba goto e tato dartoɓe lamade suudu assemblée nationale yaltiti dartugol ngol yoppidi e Moussa Tembine kañi e Moussa Mara. Ley député en temedere e capanɗe nayyo e jeɗɗo capanɗe nayyo e joyon wonno hawru e wottugol hoorejo suudu assemblée nationale Moussa Tembine kañi wonno mbotanaɗo heɓi wotanoɓe temedere e capanɗe taton e nayo Moussa Mara jetton woni ko heɓi taton wonnoɓe mbotayi. Ley député ɗiɗo ɓe kawra hen ana hen hooreji hirduɓe laamu gonɗo fa joni e juuɗe nanguɓe ɗum caggal o wate jokkini suɓugol wonɓe ley bureau ŋaji kañi e gueɗe kumantoɗe sariyaji hono ɗo e nandeur muɗum. Ley suudu battirdu ndu attaguitoto teddegal hawruɓe hen dabareji mbiyaɗi cakkotoɗi ñaw coronavirus o.
Arɗo kesso assemblée o dardama golliɓe makko yo mbiyan famminde jamare nokkuji mabɓe ɗi dow haaɓo ñaw coronavirus. Moussa Tembine hollite wiide tottude teddel ngal mandat makko o mbiyan sukaɓe hewtagol jam ndenagu e jirwere keɗɗana ko halni Moussa Malli Sissoko e dow fesitango Ousmane Niall Bouly.
Notre pensée
mi joji amen ana godi dow himɓe wonɓe le saha ngal e wuddu leydi meɗen ndi min jiguida himɓe meɗen joguiɓe tiɗallaji banggal ñaw coronavirus o. Mi wattana hakkillo dabareji ɓamaɗi dow sakkade o ñaw hono ɓornogol masqueŋa ji mbiɗa darta e gollidiɓam fou darano kabaru no cellal heɓirte martina kumpa jamare nokkuji muɓɓen hono kani wadde fa ndeno e ñaw o. Hollitinde on wiide mi waɗa e bawɗam fou mi gollidan du e député en ɓe fou wala fou mo joppitanmi caggal ko laati fou yalla miɗen gaɗa golleji mbawɗi nafude leydi meɗen ndi ko nafata leydi Mali ndi ɗum tan woni ko darantomi dow no laatiri fou.
Kala jiɓiɓe ɗorode famu dow heejoji so tamani nabawi notorade bemmal whatsapp numéro woni 76 62 88 51 wiyamo mo mbuɗu yoɓatake muɗiyo 37 321. Lewru korka hikkatiɗani sanne mene kankoɓe mbiyan ɓeydade e sattere wulare nde mbiyan cuguji guure ɗe gabbi fa ƴaɓɓiti yo alahaali tampiɗo sanne gurdam mbiyan ñande fof jamare nde anda fi hono jogade kabaru muɗum keɗɗana ko heɓani en kejawɗo amen Mohamed Ag Eysafi tan e dow fasitango Aly Cissé e Ousmane Niall Bouly.
Lumo mango minan kami goni le wuddu ngendi ɗo yimɓe ana dumƴodira gorko nayejo jeeyowo joɗiɗo coro nankimu ana jaabo landi amen arande hono foti kilo sikkaro.
Le kilo sikkaro ana sotte fa temedere e deɓe min ne fayiɗum mi wala.
Almahadi Dikko kananke leydi kasen dow alislame korowo e juuɗe makko ɗum wona ko janni tiɗɗala ko yimɓe wurle mum ko hannde
wa famude kilo sotte hannde fa temedere e deɓe na fa temedere e malli hemere tew haala muɗum wawa haalede kilo ana sotte fa temedde nayyi
kasen.
Oɗo jangguinowo sembintini haalaji makko ɗi o ɓami misali gawo fa o nodda hooreɓe minaka Abdourahmane Tena jangguinowo.
Les autorités ne
laamu koɓɓe wala fo ko mbiyata ni yimɓe codirta ɗum a ɗum tiɗi mi yi gawo laamu koɓɓe darti e jagotoɓɓe ɓuyte cogguji ɗi cotta no cottiranno arande.
Ɓeydade sikkaro mo coggu mum iwi temedere ɓuuɗi nogay yaade temedere ɓuuɗi deɓe pakke kosan lahda hannde teme nayyi sotete tawi arande coggu makko hakkunde teme tati yaade teme tati e ɓuuɗi deɓe neba gawri maaro fuu cogguji mum ana wondi ɓeydade. Hoɗum woni sababu ɓeydagol ɗiɗo cogguji guiɗiraɓe amen ɗiɗon ɓe mi tawi coro nanki wonko sifonto en
sabi postngaaji ngoni e dow laawi ɗin noon ɗum sabi mbini ɗum wona sabi postngaaji mi nani wiyaade kerol leydi Algérie to julaaɓe jaati ɓamata toon anati coronavirus waɗi fof ko uddi
ɗum won ko Mohamed Ag Issa Faye tan heɓani studio tamani menaka
leliru korko yimɓe hewɓe no nelda isiraɓe mabɓe e sahiɓe mabɓe mbiyen lahe hertade ka noon ngal ɗo tawangal mbe nawundi yoppede seeɗa seeɗa batte ti Allahji joni ɗi so rewɓe yogaɓe natti natiɗi e kabaru muɗum fa hande woɓɓe kay gutti mbiyen jettiraka fe guttude kaɗanna ko heɓani en Fati Yatara e dow fasitango Ousmane Niali Wuli e Alsisi
ɓuran dumini ñamdu isiraɗo yoɗum leyal tedde ngal dokketegal isiraɗo na sara goɗɗo na du neɗɗo mo kursininɗa sanne le lewru korka bonkano diallo yo kurtiɗo ko ɓooya waɗingal teddengal definide isiraɓe makko leyal ka fuu e tawede e wi makko golle muɗum wona ko yaafi saabi somoyeji ɗi ana tiiɗe
hitande fuu miɗe waɗa ɗum miɗe sora somoyaji mi soran cofal saɗɗa mum ko ana mawni sanne miɗe waɗa ɗum saabi miɗe huuli fati galle to ɓama min to yimɓe mu tikkaka
madame dumbiya jeeli ka keyta yo debbo kurtiɗo kañum du holtiwiɗe ɓe gewɗi joni omo defa ngal leyal naɓude to isiraɓe makko ka wattu joni o heɓa e wadde ɗum tafon e wi makko kabaruji ɗi kawrita e tafon fo heɓa defude ngal leyal
golle o ana jogui saɗɗa mawɗo an ka ƴew sa jiɗɗo defande yimɓe nayona joyon kina cooɗa cofe cooɗa pomme de terre ɗum woni ko yimɓe yiɗi sanne saɗɗa mum ana mawni cofal goto ana wawi yaade temere jeɗɗi ɗum waɗi so hitani hikkane min ɓami aadi min defata fe hunde
ko laati fuu hollitinde wiide wattu joni o isiraɓe hewɓe mbajinbini ngal leyal ananimɓe fina tawa kolliti wiide ɓurandumini wona wajibi noon so wilima tan gatta saabi eɗum ɓeyde sodde en ɗam
gilla mbiyen ñande aljumaji ƴaɓɓiɗe nde jooɗa haala fuɗɗiti mbiyen hakkunde laamu o e kañe musel en muttuɓe ɓe yo caggal martinol coupa mbiyen junnugol sarti udditi uddugol classe uji ɗi fa ñande iɗi lewru juin woni ko mbiyen ɓe puɗɗiti jiidal mabɓe ngal jogitoto fa mbiyen fande kawral waɗama e dow mbiyen heɓangol fande kawral waɗama e dow heɓagol mbiyen dabareji ɗiɗo jandeji ɗi fa hande le kabaruji amen ɗi to kay toon imadaraji famingol e dow ñaw covid 19 puɗɗi mbiyen keñen sappo lewru me le commune Sadio La e wi landiniɓe ɗum ɓe masque uji tottama jamare nde yo miijo sukaɓe Sadio La horejo gollirde humaninde sukaɓe e mbiyen yimɓe tedduɓe heɓe na gonno toon bangal ñaw coronavirus o keɗɗana oɗo bataki sejo tamani
sejo tamani
hoɗumum woni sababu wattugol gafake madu masque wajibugol wattugol gafake e hinere muɗum e ley nokkuje jama ana jeeya e sariyaji ɗi mbaɗi sakiti wadde fa haɓa e ñaw biyeteɗo coronavirus jonnon ko saabi on ɗon sariya ne ko hani andede de hono picce jaltoje so neɗɗo ɗojji ma ɗilli fay so ana haala ma du ana ñama e ko nandi e muɗum ɗen picce ana mooɓa ñaw o ndenno saabi mbina sakagol makko dum e ley meɗen ndenno wattugol gafake oyo baafal tekkugal bawgal hadde oɗo ñaw sakade e ley meɗen eɗen kani yamminorade oɗo gafake madu masque dow nafa men en fuu e ley onɗon alhaali homo fuu ana hani jatorade hono jogiɗo ñaw o fa rento rena heddiɓe keɗe yoga e tindini fa andon hono gafake o ma masque o wattirte tinnoɗon gattonmo fa o huuɓa kine moɗon e kunɗe moɗon fa tenga e jeesoli moɗon cale memde gattuɗo gafake neɗɗo kala memɗo masque gattaɗo hono ɓamudemo fa lonnamo fuu o loota juuɗe makko fa laaɓa e sabunde o faabitoro neban biyeteɗa hydro alcoolique mbawe kaari e wattude gafakeji ɗi wattugol gotol saabi wattande wotere fuu iɗi kani tippede law caggal ittegol majji Allah rem wadda cellal
fa hande bangal oɗo kabaru ñaw o mbiyen kabaru muɗum lili mali hande sappo go leru me woni ñawɓe jetton samtanaɓe noga e jagomo goto iwɗo jon yo kabaruji iwruɗi mutti e gallure bomako ndenno adadu wakkat joni o woni temeɗe jeɗɗo e sappo ɗiɗon cawiɓe mbiyen ñaw o temeɗe tato capanɗe jeɗɗo e jeɗɗon selluɓe capanɗe mbiyen taton e jeenayo iwɓe
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
se gari li kabaruji amen réseau ngaji ɗi e mbiyan to koro toon yimɓe ɗiɗo mbaɗɗiɓe muttu yaɓɓi bombore irande le nokku gonɗo hakkude guure suba ñuma e kañe e kañe ommu omo mbiyan hakkude keñan sappo lewru me ɗum waɗi hultama wiide goto heddiki hen goɗɗo o barmi o naɓama suudu dogotoro koro to kay toon hewtagol jaam e dewral wonno sisli kawrutal ñande asoere nde to sibindi le cercle mbiyen bafulaɓe gouverneur landini ngal ɗo gouverneur mbiyen gouverneur nokku o landini ngal ɗo e kawrutal caggal e basi imiɗo e le subagol almami misiɗe nde kawrutal ngal waɗi dow mbiyen politinkoɓe ardiɓe laamuji tawangal e kañe diina en timnan kabaruji amen hande di to yam fulla ton holtama wiide addodo hendu mundu wadi ben wadi bonanda to solo ba ton le commune yen yalankoro solo ba nyande e gondo le kuluf gondo le yam fulla ben dum wadi nokku goddirdo yam fulla kiloji chapan en nay e joyi nyande aljumare jette lewrume e wi ben maire commune o he ben chuudi temede chuudi chapan en nay ben hippitike ben ka yonki fuf heddake hen dum timinta kabaruji amen hande do seden yotro meden wowande.
See you tomorrow.